More girl. Life in rainbow.
Kill you, baby.
Oh, yeah.
Talk a deep time.
Yeah,
Black Tina Mia.
Oh, yeah. Love you, Wembo.
Montessa, baby. Yeah.
Oh,
yeah. Love you, love you, love you.
We need to be nitafika. Nakikata kukubalia. Najua unahuzunika. Kono nashindwa kumwambia. Yalo moyoni natamka. Upate kumfikishia. Ninazidi kuteseka na yeye hajanifikiria nitume mimi.
Kwanza wimpe salamu, pili namhitaji. Mwambie wangu timamu, ameugeuza machozi. Atakula sina hamu, yani nateseka kichizi. Duniani nitadumu mpaka we wangu lazizi. Kamwelezi yangu hamu, mimi kumwita mpenzi. Mwambie lake tabasamu, ndola nifanya niwe chizi. Kamwelezi yaelewe, anipe yake nafasi. Na kuomba kamwambie, ya moyo ninayohisi mwambie tu.
Wili tume mitafika, na kikata kukubalia. Najua unahuzunika, kono nashindwa kumwambia. Yalo moyoni natamka, upate kumfikishia. Ninazidi kuteseka, na yeye hajanifikiria nitume mimi.
Mwambie sina cha kumpa, ila penzi litatimia. Kumsaliti mimi naapa, milele haitotokea. Tafanya anachotaka, kile anachofurahia. Lazima sintoweza, ili asije chukia. Mwambie yeye ni ndoto, niotayo naposinzia. Kamwelezi nitafurahi, kama akiniridhia. Kamweleze aelewe, anipe yake nafasi. Mbaka mwambie, ya moyo ninayohisi mwambie tu.
Wili tume mitafika, na kikata kukubalia. Najua unahuzunika, kono nashindwa kumwambia. Yalo moyo ninatamka, upate kumfikishia. Ninazidi kuteseka, na yeye hajanifikiria nitume mimi.
Sikiza mrembo, na ujumbe mzito. Chizi wangu mwake umewasha moto. Labda anahisi baridi, kwa kuwa nataka joto. Mbona uko bize, wapi unaelekea? Siku zinavyopita mchizi anateketea. Au tafurahia, akiaga dunia. Eti kisa mapenzi ameshindwa kukuelezea. Ni machache tu, nikupe tu. Moyo wa Black G umeweka juu kwa juu. Kama mademu mebonge la sister du. Soma maika lainiku wajibika. Vute moyo na punguza mashaka. So sababu ameimba kisa star. Eti amejaza mademu kila kona ya mtaa. Mapenzi ugonjwa marazi amesha mfamia. Na dainesi ni wewe ni mani utamsaidia. Mpe chance apate raha dunia. Kwako kama yatima usige kumtupiria. Eti sababu ya pepa atashindwa kukudumia. Mapenzi mamuzi na zani ilo
wili tume mitafika, na kikata kukubalia. Najua unahuzunika, kono nashindwa kumwambia. Yalo moyo ninatamka, upate kumfikishia. Ninazidi kuteseka, na yeye hajanifikiria nitume mimi.
Black G, yeah, niko na G-Rock, Faza Memzos, this is for you my daddy, I'll see you, my baba record, huh? Steven, Tio, Nabi, Innocent, Tan Tan, Lil Donna, Brother Former, Ghetto Family, VIP Team, Chiz wangu wako shata school. Tuko pamoja PC. I'll see you. Wanna be wise.